exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Rata Pushke Malawi. Pushke Malawi. Yo, ndikufuna bebe iwe undivetse. Andu wasanje asati kwetse. Iwo alibize kukamba meseche. Kumandi ya lutsa kufanzi ya wantu. Yam, akuti undidayo. Isinga kale noyo kamba ndinefana ofutika opanda mwai. Mabebe tamvela chikondi sindalama kumandendru wa mtimu. Mabunya nkwangwa, cholinga chake iye funo soko neza mawanja kumanje. Chikondi mami ndi ya wile, akambe anyoze, sindenga kutai. Umandi chota nkawa, sindeza kutawa. Be with me, mafuto ntendele, tachoka ndi kutali. Wasa venya mboyo, aziti kambilana singo ife banja.
Ima kukonda hani,
baby,
sana niswele
timau. Iwe baby,
Kukonda mami, mami, usama mbele, zambili, zambili, taduta mozambili, mami, bagandilo sililika, baby.
Another one.